Jony, kendo muganguru mapek, to anamiu yueyo, rwakuru lota kuomu, kendo puonjre uru kuoma, nikech amuol kendo adembora ni chuny, to unuwang yueyo ni chunyu, nikech lota yot, kendo misika yot.
Lota weyo kiluonga. Yeah.